kurwa to mahoro tumunyuri yajya tatiri cyangwa wani buryo cyangwa se mu butumwa buguriho n'umuryango Afrika yunze ubumwe biriya rero byaba bifite ibintu abyise ubwumvikane hagati ya perezida Yusu na perezida Kagame kubera ko nta bintu byose twaje tuha inyito itari yo twari dusanzwe tuzi hari ikibazo mu ntara ya Cabo Delgado ariko ko umuryango w'ibihugu bihuriye muri SADC byatangiye guteganya uburyo byakohereza abasirikare bo kujya gukemura kiriya kibazo tugiye kumva twumva ngo ingabo z'u Rwanda zijemo u Rwanda hariho muri SADC ntabwo rero byaba ari byo kubyita ubutumwa bw'amahoro ntabwo tugiye tuva mu cyo bita ibitangazamakuru cyangwa ari rough engagement bahawe n'umuryango uwo ari wo wese ko bagomba kujya mu kare ya gace nicyo cyatumye twandikaje ya
aho nabona ashaka kugera muri iri tangazo unanditse mu rurimi rw'igifaransa hari aho mwavuze ko le Rwanda prétend avoir été invité par le gouvernement mozambique bishatse kuvuga ko u Rwanda rusa nk'urwerutsa cyangwa se rwitwaza ko rwatumiwe n'igihugu cya mozambique kuki mubivuga nk'aho ibi bidashoboka ibimenyetso mufite ni ibihe ko u Rwanda rwaba rutatumiwe
ahubwo nta kimenyetso twabonye ko rwatumiwe ntabwo twigeze tunabona n'amasezerano hagati ya Mozambique n'u Rwanda nako hagati ya Perezida Kagame na Perezida Yusi ibyo navuga kuko ari hagati ya za leta zombi ntabwo twaba dufite ibibazo by'uko nko muri Mozambique yaba ari amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yewe n'ishyaka ariyo k'ubutegetsi bavuga ko ntiyabiti batabizi ni ukuvuga rero ko abakuru b'ibihugu bitwaje mu myanya bafite bumvikanye bakavuga bati twohereza ingabo abandi batizabyakira no mu Rwanda ntabwo twigeze twumva inteko ishinga amategeko twitwariye ko twohereza ingabo hariya twavuze twitwaza ko kubera ko nta kigaragara nta mpamvu zigaragara zatumira cyo
hano nakwibutsa ko perezida wa Mozambique yari aherutse kugirira urugendo mu Rwanda aho yabonanye na mugenzi we Paul Kagame ubwo ntibya byaraturutse aho perezida wa Mozambique akabisaba perezida Kagame anashingiye ko u Rwanda rumaze kujya mu butumwa bw'amahoro mu bihugu byinshi birimo Haiti harimo Repubulika ya Central Africa hari Darfur hari Mali kuki ubu bibaye ikibazo ari uko ingabo z'u Rwanda zigiye muri Mozambique
mutandukanye ibikorwa by'amahoro bimugereye ibyo muri umuryango w'abibumbye cyangwa se ku rwego rwa Afurika y'izuba ariko hari ikindi kimo kujya kukomba juru nk'umunyarwanda w'umunyamakuru numva mugomba no gufasha abantu kugenda basobanukirwe iyo habaye ubwumvikane hagati y'abakuru bombi badashyizemo n'izindi nzego twagize abasirikare b'abanyarwanda bari muri Central Africa gufasha perezida Kabila bagiye mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize perezida Kagame avuga ati bagiye kurinda umutekano w'ingabo zacu zisanzwe ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye icyo ni ikinyoma ku banyarwanda kuko ntibibaho
ibi ngibi uri kuvuga ntabwo wenda mwaba mubivuga kubera ko muri iyo shyaka ritavuga rumwe na leta ariko ubundi mubona ko igikorwa ubwacyo nyirizina ari igikorwa kidafite ikintu gitwaye
inyandiko ziri hanze nyinshi cyane ntabwo zanditswe n'abantu bo muri iryo shyaka bavuga turimo twabivuze n'abanyarwanda kuko bari babarizwe n'abana b'abanyarwanda bagomba kuba bari bugufi n'imiryango yabo cyangwa se bari mu bindi bikorwa bifite rubanda nyinshi akamaro icyo tuvuga ni uko niba barimo mu bikorwa byo guteza imbere inyungu y'umuntu ku giti cye perezida wa repubulika nta kindi bigamije ntabwo rero tubivugishwa n'uko turi mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi
ndagushimiye cyane bwana Etienne Mutabazi ku mwanya mwahaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane
namwe ndabashimiye kubona mwatuhamagaye murakoze cyane